Radio Pulpit 657 AM, your daily companion.
Ke le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la machachi le o morena a re diretse go lona. Gore re thabe re hlalale ka re ga lona go senataba gore ikhwetsa ka re ga siemo se sejwang go senataba gore ka ba re kwile go ba re boneng go senale taba gore ba re baratang ba ka ba satsoge botse go ba ba fitile lefatseng la ka keno ka taba ya lego a me o ya bona ithobalele ka khutso ba geso modimo wa rena wa tshepagala le tshatsing la legono ka re ga diemo ka moka e sale modimo ka re ga mathata ka moka e sale modimo ka re ga malwetse ka moka re mo lebelela bia le ka ngaka ka re ga ditlhoko ka moka re mo lebelela bia le ka wa fitlhelang ditlhoko tsa rena ka re ga meogo ka moka magu ka moka re mmona bia le ka mogomotsi e re nke le botse ke modimo wa go se makatswe ke diemo ke modimo wa go fetola tse ka moka gore go golege re na ke modimo wa go se robale bibele ya kaere a tsare ke boroko e bile a potume o tshwella pela re tlokometse bosigo le motsegare modimo a khutso a re se go fatseng. Let us go together as we are reading from the book of Psalm 40 verse 10. That is Psalm 40 verse 10, and it reads as follows: I have not kept the news of salvation to myself. I have always spoken of your faithfulness and help. In the assemblies of all people, I have not kept silent about your loyalty and constant love. Let me repeat it. I have not kept the news of salvation to myself. I have always spoken of your faithfulness and help. In the assembly of all your people, I've not been silent about your loyalty and constant love. Heavenly Father, we thank you for your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Bagesho le ke lona lentse la morena tshatsing la legono ke yona mahebetswa ke modimo ka sebele lentse la morena le tswella pele go bolela le nna le wena lentse la morena le le go seetsa dinawo ntsha rena lentse le ke kotse re ikokotle tshika lona bagesho lentse le lena le matla lentse le le a phela lentse le a le tshefela la se fithelele selo ka metlaheletswa gona le seo le selebeletse le bitso la morena le bokwe bele e kwa gore dafita o re meshonya le tshatsi o re a sanka ka gomola ke gomolela pholoso e mphile go yona a sanka ka gomola ke palelwa ke go botsa batho ka go tshepagala ga gago le ka thuso ya gago le bitso la morena le bokwe ba ge sho he o ka tlhakana le modimo wa bona bogolo ba modimo ka re ga bophelo ba gago o palelwa ke go gomola he batho ba bolela ka tsela ya modimo a senga ba lokela ka yona wena o bolela toka ya modimo ka baka la re o e bone ka re ga bophelo ba gago he batho ba bolela la ka tsela ba nyaka wena o tswella pelo bolela ka pholoso ya modimo a itlisitse mbophelong ba gago ka pholoso ya modimo a itlisitse lapela gago ba ge sho ke gopela lengkweng lengkwishisha a ke bolela ka kereke fa ke bolela ka go loka ga modimo ke bolela ka pholoso ya modimo ke bolela ka go tshepagala ga modimo ke bolela ka lerato la modimo e ka reng ka go tsa amen modimo a khutso a re se go fathe renke le botse ba geso o ka se tlhakane le modimo ga sebe le phetogo ka re ga bophelo ba gago o ka se tlhakane le modimo wa gomola e ka reng ka go tsa amen o ka se tlhakane le lerato la modimo wa iponela lona wa itemogela lona wa palla ke go le tlhalosa he modimo a fitla ka re ga bophelo ba gago le bo se gone o bolela o tseba go bolela he modimo a fitla ka re ga lapala gago o bo se tsebe go tlhatsila bogolo ba modimo modimo o tswella pele o botsa batho re ke modimo wa go loka le kare ga diemo tse di seng ga botse yena ke modimo le o letse o swa robala yena ke modimo le o kwa botlhoko mmeleng wa gago yena ke modimo o tswella pele o bolela tse di botse se o itemogetse go tsona o tswella pele o bolela tse di botse se o tumang go bona modimo a di tsweleletsa kare ga bophelo ba gago bana ba modimo ireng ke le botse go a tlhokega gore kare ga diemo tšee tša bophelo o seke wa bolela seo se kwa ka baka la gore o tlo yo bona o emegana faue go sena phetogo go sena se se tswelelang bolela seo se golofetše bolela seo tshepang modimo ka sona ke yona tumelo ba gešo modimo wa khutso a re segofatše bjele dafita o re wa tseba ke palelwa ke go itshwarela ditaba tše ke palelwa ke go gomola ke sa botse batho ka pholoso o itlisitše kare I have not kept the news of the salvation to myself. Ke palwa ke o homola ba ga sho ntwele botse ke botse he motima go loketse go loketse na o homola jwa o tseba mo go tsere go gona wa bona ba bangwe ba rena hebe se ka motimo re ka be re le mabitla hebe se ka motimo re ka be re se gona hebe se ka motimo le ka ba le saretsebe ke ka fa o re palwang ke go homola ka fa o re tsoganye se ka masa re mo reta modimo re mo tumisa ka baka la gore re tseba mo re tsere go gona I for one I know where God took me if it wasn't of this God you wouldn't have known me if it wasn't of this God I would have been dead by now but modimo a bona go tshwanetse gore ke be gona a bona go tshwanetse modimo go sena taba gore ke sepetse ka regaenye go sena taba gore ke tlhakane leng go sena taba gore maphelelo a ka e be e le a majwa a fitlha jeso a fitlha taigolo ya leloko la jura a ntira seo ke le go sona tšatšing la legono I will not keep quiet because of that nka se gomole ba gešo ke mmone jeso o ke a motseba ntumelele ke bolele mantšore hebe se ka yena nna nkabe ke se mo ke bego gona tšatšing la legono go na le moopedi o mongwe o re re tsena mo go sa tsenwego mare ka baka la gore o le gona re tswa re phela le rena re tsene mo go bo go sa tsenwe ra tswa ka baka la gage ra ja tse di be di sa jewe ra phologa ka baka la gage ra lwala malwetse a šoro a re fodiša ka baka la gore e le modimo How can I keep this news of salvation to myself? Nkase khone ke palwa ke go itshwara ke swana gore ke botse le fase ka moka thabo ye le go go yena ke swana gore ke botse batho ka moka ka pholoso ye ya gagwe ba ga sho modimo o lokile nko mo shiela sebaka bona ngwana modimo o lekile dilo tse ka moka o tsene ka mo le ka mo watswa nko le ke modimo wa bona le ka modimo ere ke go botsa o ka se itshole a ke bolele ka kereke ke a busheletsa ke bolela ka modimo wa phela ke bolela ka modimo wa o ka meng le fase ka moka ke bolela ka modimo wa go tseba matso le maboyo a gago ke bolela ka modimo wa go tseba he o dula le o yemelela e ka re nka gwetsa amen ke bolela ka modimo wa go tseba nomoro ya miriri go dimo ga tlhogo ya gago ke modimo o ke bolelang ka yena tšatšing la legono e ka re dafitore Or I've always spoken of your faithfulness and your help. Ke tswela pele ke bolela ka go loka tshepagala ga gago le ka thuso e o ile ngwa mpa yona. Ba ga sho modimo o ke matla rena, modimo o ke thuso ya rena. Che ka mokatse re di tlhoka di gwetswa go modimo. Ere ke go botse batho ba ka go thusa mare ke thuso yena kwana. Batho ba ka se go tshepagalele ka tsela ye modimo a ka go tshepagalelang ka yona. Na ke reng ena ke re le sa go etisa batho pele o etise modimo pele le sa go tshepa batho o tshepe modimo batho ba fetoga he ba sepela mo ba sepela ba dira ditshepiso tse ba di dira ba fetse ba fetoga ka baka la gore e le batho e ka reng ka gwetsa amen ore ore nna bjale ka dafita ke tswella pele ke bolela ka go tshepagala ga gago ke tswella pele ke bolela ka thuso ya gago ba gešo lentšu la gage le re ke thuso ya rena ke matla a rena go tshepagaleng ga gagwe ke modimo ka sebele wa itsweleletsa a re tshepagalela le re sa tshepagale wa itsweleletsa a re thusa le re ka se mo leboge wa itsweleletsa modimo a re boloka le re ka se motsebe le bitso la morena le boka e ka re nka gotsa amene ye kaone tsatsing la legono e re nke le botse o re nka se ore ke tswella pele ke bolela ka go tshepagala ga gago le ka thuso ya gago he batho ba gobokane wa se ba ke palwa ke go gomola nna motima in the assembly of all people I've not been silent about your loyalty and your constant love ke palwa ke go gomola wa se ba ke gomotsa gore wena o a tshepagala motima ke gomola le gore ke botse batho ka lerato la gago motima a khutso a re segofatse he no gore bo tsonagana gore ha o rate ngwanesho ere ke go botse modimo wa go rata e bile go gopolela tsedi botse fela wa se ba modimo wa go rata o tshwanetse le nyagage a nete fatsa gore wena o gabotse le bao ba go rata le bao ba go pota potileng ke ka tsela yeo modimo a go ratang ka yona he o tsoga e se mishom wa khotsa wena le khutso se ba gore wa paretswe ke le rato la modimo biele nna le nna tshatshila le gono ke bolela biele ka dafita ke reng ka se gomole ke tlo bolela ka go tshepagala ga modimo nka se gomole ke tlo bolela ka pholoso ya modimo nka se gomole ke tlo bolela ka lerato la modimo nka se gomole ke tlo bolela tsedi botse fela a ntiretse go tsona e ka re nka go tsa amen o monga ka ba theleditse are re go kwa wa tsiba wa re rasetsa mare ka re na sanka re itemogela pholoso ya motimo na re dia tswang na na sanka re itemogela le rato le o le bolela go tshepagala go go bolela a sanka re itemogela gona wa tsiba rena re yo bona re phela re yo bona dilo di tlhakana re yo bona di fasa kota re nke le botse bana beso taletswe sa le gona le tshatsing la le gono nko le tshabeleng go yena ke ra ma tshisa tshabelang go morena wa go tshepagala tshabelang go modimo wa go phela tshabelang go modimo wa go se fetoge e sale modimo le tshatsina le gono ere ke go botse dilo ka moka di tlo feta mare le ntshola ga ge le tlo shala yona mahebetswa ke ena ka sebele a gona selo se se tlo di tlosa di tlo tswella pele di le gona bia le he le nna wena nka se gomole ke tswella pe ke bolela ka go loka ga modimo o monga ka re nna ke letse ke se ka robala na toka ye nna ke tlatsila jwa nna ke letse ke se ka robala ke ikwela botlhoko e bile nna ka gaka a ke na le selo sa go thoma wa tseba le ka polokelo a ke na selo na toka ye ke bolela jwa ere ke go botse ngwanesho le ntshula morena bukung ya moekelesia le bolela mantshwa gore o mongwe le o mongwe wa balwa le ba go sana le kholofelo o seke wa gomola bolela ka go loka ga modimo o seke wa gomola bolela ka go tshepagala ga modimo ka bakala gore sa le modimo wa go fetola diemo e sa le modimo wa go tlisa bipetogo e sa le modimo wa go dira dimaka ka re ga maphelo a rena e ka reng ka go tsa amen hallelujah hallelujah o re tafita I have not kept the news of salvation to myself. Ke ke palwa ke go tshea mantjwa pholoso ka itswarela wona. Ke ke palwa ke go tshea mantjwa pholoso ka ka gomola ka wona. I have always spoken of your faithfulness and your help. Modimo wa ka ke tswella pele. Ke bolela ka go loka ga gago le ka thuso ya gago. Ba ga sho modimo o lukile go sa gatalesege gore re sepela ka re ga seemo se se jwang. Modimo o lukile ba gesho go sena taba gore re tlhakana leng motimo o lukile go sena le taba gore re lwala malwetse ya majwa e reng ke le botse ke motimo ka re ga diemo ka moka ke motswadi wa rena ke tata we sho wa magodimo ke tau kholo ya leloko la Juda ke motala wa mabaka ke mogotswa a le gona ke modula a le gona ke mo phafogela lentshela gagwe go le phetagatsa e re ke go botse ke matete ke makhutisa tsa ka mokacho di tlhoka di khotsagala go yena le bitso la morena le bokwe le ke lona le ntshila morena tsa tshina le gono wana go le tsebeng ke ya go hle semo ya o se botsang diphuthego a re rapele go te re re morena Jesu tsena ka re ga pilo ya ka o be morena le mophulusi wa ka ntebalele di bitsa ka kamoka o fodishe mmeli wa ka ngwala le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkhaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareth. Amen. Pastor Bridget Hawkins Hospital Minister in Polokwane. My number is 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So join us to form a chain of prayer for you and with you. To send in prayer requests, contact 067-429-7564 or alternatively email us on prayer@radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life. A winning team on the road to eternity.